tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe yiɗɓe jam wawle mawɗo hene gone mbeete aljumaare sappo e nayyi lewru juin hitaande 2024 yamde jeena yettuke cuuɗi kesi e deyande pobbi duwan sah Ousmane Ñale Boule kabaruji ɗo Mamadou Wattara to ɓoggi jande to. Fonde Nations Unies pour l'enfance UNICEF holliti laamu o wembere muɗum dow kabaru hakkeji sukaɓe Mali ɓe kolliti ɗum ley tongande ɓe jaltini keñen ɗo Bamako ɗo. Eric Sekou Chell wana kasen ekintino Aigle Mali comité exécutif FEMA foot itiyo golle alkamisare kenyan. Cioggu nebam ɓeydeke to Bafula ɓe to himɓe genedi kolti metti mumen o kabaru gaɗɗo ley fewde e nadde ley fewde e julde layyande yo ɗi yoni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗo heɗa studio tamani. Tongande Fonde Nations Unies pour l'enfance UNICEF pawinde dow kabaru sukaɓe Mali e hollitama keñen ɗo Bamako ɗo nde dewtere noddirande sita seɗi setti kabaruji sukaɓe ko nayiri hakkeji muɓen bangal hono jande cellal nguura e ndenago e wi UNICEF nde faboto kanankoɓe Mali e baale goɗɗe yalla ana paama ko sukaɓe Mali kasindini fa ɓeydure ɗen fam anni ko Aissata Diarra heɓinen dow faccitanko Mamadou Sama Sekou e Ali Cissé.
Nduɗo tarkuru no helluji temedere e capanɗe joyyi mo guleji mo fuɗɗi wattu mars 2023 mimi banggue goto alhaali sukaɓe keñe jokkolɓe banggue goɗɗo ɗum ɗum lenni ɗatti dabareji e wi Patrick Matalla o radio kabaru heƴo golle to UNICEF ɗiɗo golleji e tawede foof an han laamukoɓe ɓeydoro yakawere yalla sukaɓeɓe na nawtoro hakkeji mabɓe.
Les progrès ont été réalisés.
Wonko heɓa nga miɗen goɗɗi fa ham fana komin gondi tewtude ko ɗo hitan 2030 misali muɗum ana ɓuytugol adadu rewɓelle ɗaloɓe aduna wakkati no ɓeynata wadde du yalla yimɓe ana heɓa ndiyan laaɓuɗam jarteɗam le temdere fuu yimɓelle capantaton e jeɗɗom kañum en kaale ñalamo hannde o heɓi kulle ɗe ɓinguel adama wawa yaade fewi caggal
muɗum.
So banggal keƴaɗo ministére kumniɗo gollidal hakkunde leyɗe kanko Amadou Moro o o ɓeydi wiide immadaraji ɗan gondi waɗede yalla jabadi kasidine sukaɓe leydi Mali.
Ndeɗo tongande ana hollita alhaali no hakke sukaɓe wurtili leydi amen ndi kañum ko sabbinbini ɗum gouvernement leydi amen ndi waɗi immadaraji mawɗi banggal cellal fayotto haɓude heyɗere kañum e daranade jande ɓeɗo sukaɓe ko ƴewta lehem jom ko waɗan latade sababu andude koɓe kasindini muɗum yalla ne heɓa huncinede hoore duuɓi garuji ɗi.
Suudu battude sukaɓe no heƴa muɗum no gonno e kawtal ngal waɗi no dango fewɗo e haaɓo kala cellaji hono talkaku rafi jande e cellal e kala yeddugol hakkeji sukaɓe.
Sakiraɓe ɗi kabaru fo andol mba heɓude dow bembe ande ɗe ɗo hella men Facebook kañe compte X. Comité exécutif FEMA foot ɗon fedde humunide kabaru ballon Mali ko joɗi batu alkamisare keñen itti ekintinowo ballon Mali ɗon kanko noddiriteɗo Eric Sekou Chell nde dabre ɓammi ɗum caggal piiɗe ɗiɗi ɗo waɗi ɗo heɓayi kawuji Aigle e Mali le ñalawma tataɓo e nayoɓo yaltingol yagol coupe du monde 2026 ɓe koltiwide ɗon fedde nde ɓe ɓami nde dabre dow gollidal ministére humunide kabaru ballon. Yambere arandere ñalawma adna keƴanaɗo fijirde ɓe noddiri journée international des jeux yewtinama talatare sappo e go'o lewru juin nduɗo Bamako ɗo. Sisili ɓe cuɓi fijirde laato ko waddata jam e dewral hakkunde himɓe ngo hakkille gollirde rayta tuplay dow gollidal ministére humunide ɓantare debbo suka e galle fanda muɗum yalla sukaɓe ana jirwa dow wadde fijirdeji e jewtina ko yewtinta ɗum ɓen e udditan ɗum ɓen hakkilla aji faɓide ɗen famu anni jantore Moussa Agma haha dow faccitago Ali Cissé e Mamadou Sama Sekou.
Oɗo sariya leyɗe temedere capannayyi gonɗele fedde nations unis ɓami ɗum nogay joyi lewru mars hitan 2024 fana muɗum yo hollitidde kulantireji ɗi sukaɓe fijirta darne ko ɗum jogui ele yirwere mabɓe.
Talkaku basiji yaltugol yimɓe kañum e torraji kewɗi e konande mum en ɗaɓɓede hadde sukaɓe hinnade fijoji mabɓe no hanniri tawene fijo yo goto e kulantireji joguiɗi nafa sanne hersanaɗi sukaɓe yalla ɓe ɓeydoro famu fewde kala ci allaji kenyadu mi anda jogola majji yalla be kino chadele len gurdam mabbe
sukabe kibbe hawrtude ngal do kawrtal goobal holiti sanne kuyal mu'em fewde e majjum
do lato sababu min e girabe am kenya kala andumi jida pidida no haniri ngelawma jogido no fasan sabana nyande fuf ne sukabe ndota hindade no dido fujoji di so gonga hale wiltigi sanne
sud ministre kuma ni do yirware rewbe sukabe fayoto galleji holiti wiide waram jukkitare imadaraji mudum yellana faabo hono sidido hakkilaji micintinde tan wiide be temede temede sukabe ware hawrtude e galdo kawrtal goobal
sottugol baali jafinaadi cioggu fuddi alkamisar kenyen do bamako do e wi ministere humaninde margal e awgal wadde o imadara buutugol cioggudi baali faanda mudon yalla bibbe leydi medan di ana keba baali non newiri cioggudi maji ana wara hakkunde ujinaji sappo didi yaade ujinaji nogay e jetti ka non sodo be yogabe kultiwide wala fuko sendi cioggudi e sottobe heddibe fabidre na fam an ko intala ak bilal hebin en do faccitan umar waygallo
Bido ima draji la mo fuddi dum kanko ministre kumindo kabaru aw galkanye margol dabaji di kanko ardi dum dum fuddama bete alkamisare nde do bamako dum feccale yoga e commune ngaji di saba misal badjala commune tatobo saba terrain commune nayobo suguni ko commune jeegoba dido golijan gonde jukkitede li yoga e reso ngaji di misal motti kanye e sigu kanko saka kamara kumindo kabaru margol dabaji li nokko holiti wi cioggu dabaji di fu kejaama li nokko li mabbe de ndewdir mbalu cioggu mudan bama wina sappo didi sefa fa njottida ujinaji nogay e jetti sefa
cette année hitande hikande men kebi bali ujinere e temer jeego e sappo e jeego arande mandi nadi hudo heccho yo hakkunde ujinaji nogay yaade nogay e jetti dimande ol wada e mudun hakkunde ujinaji sappo e joy yaade nogay di bodde jo wada e mudun hakkunde ujinaji sappo e didi yaade ujinaji sappo e joy
75000 francs
yimbe en johobe so chodaye be kay kulliti wide cogguji dabaydi ngabbi sanne misal bo min kawri nokku no dir saba terrain commune nayobo kanye badjala commune tatoba
le mouton c'est très cher
baldi anadidi hika ndaro anka gel balil pamrel wi'a ujinaji nogay ko min jidi be boute cioggu majji
c'est un peu cher moi
baldi anadidi ujinaji sappo e jetti njogimi fa joni mi hebay mbalu momi soda mi yey do mbalu ujinaji jetti
40000 ici
ka ko nayri bangal kambe sottobe kanye sodobe be fuube bi hibe beltiki sanne ko dido golliji gunte wadde le leedi
cioggu bidon litre nogay nebam cioggu mudon holtam yede beydeke to bafula beto fewde e julde layende o kabaru ana wimbi sanne himbe cercle o bidon litre nogay ko sotteteno yontir jabbenende ujinaji tati e temet ujinaji tati e temet tati ye handen fa ujinaji tati e temet jeegon yaade temet jetti le nokku jeogaaje tagal gol tidugol balidu be kolti wiide yide dun jaate nana fandi antidi le galbal mabbe ton no sodobbe kambe sodobe gabbe kultiwide sottobe hewbe baman dabaji mumen nabude le nokkuje kan itete don damaje nadu yarde di e leydi e Senegal nawle
studio tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
nawlirinde na wasude hala mudun yafa wattunde dewgal watta ko latifu le mali nawliringul ana wada sanne bamondiro bamandirbe wibe ana kana kadan goto wattu yoga ana kebati dallaji sini gorko bami anya bamde goddo neddo ana wawi yude monogami yade ko wete polygami dunna hedun sariyaji bi do monogami famudi landi le dossier mo fantashaka sanogo nendo fakita ngo alisisi Umar Waygallo
worbe hewbe kurtinobe holitam wiide fuddorde kanyu enka e debbo goto haadata dubi seeda ciagal mudum be jaltitan him fatu do woni inde mom ndoki suka debbo goto mo yida inde mudum haale ana haltana men tariki hakkune mudum e gorko bamudo dum kolitido mo wiide ilano habbantamone bamata debbo goddo so beeda dum mako gorko o kaya habbani debbo goddo tawede wiide o holiti o jabanay dum
annon kiyete mun
gorko goto binodo nawlirta kanyu wori so halni
wi halni gendun nawlirawo kasen o wi debbo o jaɓinimo wakkande mo dartuno faamu o makkam de keddimi heddemi ɗo filo filomo wala fou ko matumin sino ɓami debbo
goɗɗo
yalla neɗɗo ana wawi ɓande rewɓe hewɓe caggal so holiti wiide debbo goto tam hattana dunki andanɗo kabaruji ɓiliɗi sériyaji ɗoni kanko Aboubacar Mamadou Guitéy ka holiti wiide wom laawi kanɗi jokkede so a jiɗo wadde ɗum o wi neɗɗo fuu mo jokka e ɗiɗo sériyaji jukkoje nawɗe ana wawi ɓamen so tongeɗo muɗum
so
mbiɗo nawlirta wari fa nawlira so ni hakkillay sawro séria ana wawi fiide ɗum so nduɗo sawru yani e muɗum kaso muɗum ana wawi fuɗɗude lebbi jeegom fa yetto duuɓi tati jukkoje ɗiɗo ana ɓama ujunaji ɗiɗi e temedde nayyi fa yetto million goto e ujunaji nayyi
ɓande rewɓelle hewɓe naɗu hadde e debbo goto hakkillaji jamande ka ana fecci sanne banggal landungol homo fuu wonko haaltata eɗo sababuji ko yoppata ɗum wadde ɗum keɗoɗe yoga e maɓɓe bamako mofti tomboktu kan e kayi
goto foof e faamu muɗum e kaña bawɗo muɗum banggal hakkillo kamba ɗum min kam mi suɓike omɗo debbo goto saabu debbo fof yo heddorade kañum tan e goru min kam mi suɓike gorom ɓama rewɓe hewɓe saabu ɗum latto sababu e wasa fijude koni a haaɗi e debbo goto a juutata balɗe andon haaɗude e debbo goto woni sababu bandiraɓe men rewɓe hewɓe anna jukki fijoji e ko nande muɗum
lewi kanko Boubacar Boukoum dunki andanɗo kabaruji ɓiliɗi e neɗɗaku le leydi amen di haɓɓande debbo goto kan e heddidade e muɗum kañum tan yo hunde tiɗnde sanne le leydi amen di le wimako ɗum yadata feewi e a tabiyaji amen
la monogamie la plupart du temps
so neɗɗo sela wiide nawlirta so ɓooyi tan matan ɗeɗo caɗele saabi de wakkatiji a tawan no wattu wardata e maɗono wajibe sina nawlira le dina alislam o ko woni le leydi ndi ko du an hokka joomum yamirore ɓama rewɓele fa ɓe jottoyo nayon ɗum ne sa ƴeewi nawlirgol yo fina tawa
meɗen
lewi sariyawol kumaniɗo neɗɗo galle le leydi amen di so gorko siyini haɓɓanta debbo goɗɗo caggal mo warta fa haɓɓana o wawa feyi haɓɓande goɗɗo kasen so wona ni o borti dewgal arandewal ngal
sakiraɓe ɗo kandeɗe kabaruji ɗi mbiyata ko ka andoni fuu oɗon mbawi heɓude ɗi ngal journal e magazine garo jokkininde oɗon mbawi heɓude ɗum dow service kuna foni sini on noddi 373D en holdindon wiide ɗum mere mere noon ka fanɗi fuu kana tawre ɗanno crédit nogay tanka dow téléphone moɗon kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere nde waran jokkininde wassalamu gollingol sukaɓe fa hande na ana e kabaru kaɓɓuɗo hoore leydi mali ndi kanankoɓe muɗon ɗo ko ɓuuri sukaɓe million ɗiɗon woni gollinteɓe sembe ana tampine du sanne ɗum woni ko holiti wiide institut national de la statistique mali le tongande muɗon waɗile hitande 2020 le ñalawma adna keƴanaɗo haɓgol e gollingol sukaɓe jamminaɗo sappo e ɗiɗi lewru juin du holtindon wiide hande min kano haala gongaji gonɗi dow gollingol sukaɓe le nokkuje yogaje nde e yewtere magasine tous les enfants du Mali no Aramatou Haydara waɗni en dow faaba mum heƴaɓe meɗen
lamin kone yo sukamo duuɓi muɗum mbarata duuɓi sappo e nayyi omo golla dow damaji kajolo ne région Sigaso o immoto illa beete omo seeɗa toon jarendi yalla omo heɓa kanŋe wakkatiji ɗu le masilaji mawɗi o gollata toon oɗo golle nawɗo
warli oɗon nokku o yalla mine itta kanŋe e faabade sarabe am ka mi natta fele gaykare nde ko gollami jo hinnade machine ɓamo sakngaji ɗi jarendi gon e muɗum tagal muɗum juɗinan ɗi
sarab sukaɓe kollitiwde ana paamini jaati farratiji goduɗi dow oɗo golle kaɓembi wala fou koɓe mbawi noon kanko noddirteɗo Ramatou Kone o hollitiri wiide goto mo sukaɓe muɗum gollata ɗi damaje ɗe
fatou hen jaati mbawi bagude kano ala haala wurdi ni min jettiraka wadduɗeɓe ga en yalla koɗeɓe keddole galle mere mere
sen gardi nokku noddirteɗo tominian li laamu san suko goɗɗo kase noddirteɗo Bernard Bé dabo mo duuɓi muɗum mbarata duuɓi sappo e joyyi yomo mécanicien noon honno cifiriɗen lamin worrino kanko dunno mo wori e golle makko o yalla mo faabo sara makko
hikka watta duuɓi ɗiɗi mine gollato numuso minen moƴƴina mutongaji ñande foof dun somin koota hokkan kan kalisi seeɗa ene hinni oɗo golle yalla mine wawi darnade am saɗɗaji am e faabade ɗum saraɓe am
ko heewi latto sababu so ɓeɗo sukaɓe no gollini ɗiɗo golleji yogay ɗiɗo sababuji talka ko anli hen noon kanko Tiefing Cissokho andanɗo kabaru neɗɗa ko hollitiri wiide
l'extrême pauvreté des familles
saɗɗa mawɗo galleji ɗi woni sababu saɗoɓeɓe na donkana sukaɓe mabɓe ñoppamɓe ɗum gaɗa koɓe jiɗi sababu ɗiɗoɓo o yo rafi sariyaji tatoɓo o yo ko jamaru nde jaati yeeɓi kabaru golle sukaɓe
l'enjeu de ce travail des enfants
ko sukaɓe gollinte golleji tedduɗi ila sembeji muɗen jottaki ɗum wawi wadde toraji fewde hakkillaji mabɓe noon kanko docteur Dawda Guindo andanɗo kabaru neɗɗa ko hollitiri wiide
ɗum waw jaati wadde hello e ley yirwere hakkillo suka o nde yiya foof ɗum jomumno na tikki sata foof yo sifa mboy yonki dow makko e ley galleji kewɗi yimɓele sato na jeeɓo onɗon nokku o tawene ɗe jogui nafa sam ɗum waw jaati laata sababu suka o yetta feeley galle ma o woña kala gonɓe ley galle o
miccitiɗe wiide Mali signini sériyaji cakkotoɗi golleji sukaɓe ila duuɓi muɗe en jottaki ɗiɗo sériyaji tabamana tabaka keɗɗenmo kanko noddirte Amadou Thiam yo goto e kumiɗo kabar haɓude golleji sukaɓe komo sifi dow hen
ana eligu olngal inspecteur en e contrôleur en golle beɗoɓe sade foof imma daraji haybugol keƴoɗo amen ana ley nokkuji ɗi yalla haybade dabareji piyaɗi banggal teddingol hakkeji sukaɓe miɗen gollida e hewɓe o ensiŋaji pelle ko nandi mum en ɓeɗon goni gitte amen e noppi amen ley nokkuji goɗɗi leydi ndi keƴaɗo laamu wola
ñalawma keƴƴinaɗo sakkade golleji sukaɓe yo wattu nde ɓe gondi e ƴewtade yalla sukaɓeɓe ana kayibe fati gatte e golleji ɓurɗi sembeji muɗum en andanɓe kabaru ɗiɗo golleji no wori hollitiri jamare nde hani hokkede hakkillaji lobbi ƴewtedu yalla hono keɓɓe muɗum en kani ɓeydirede noon watta so sukaɓeɓe joppo gollinede